kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akka nartan hordoftoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessin qophii dubartootaati keessummaan kuharraa gorsituuf leenjistuu haala jireenya kan afaan ingiliziitiin life coach jedhamu adde suad muktar abdallaati namoonni kennaa uumaan argatan akkamitti achees baasanii hojiirra akka oolchan dandeettii uumaan isaan badhaase jireenya isaanii keessatti akkamiin akkatti fayyadaman jajjabeessurratti gorsa akkasumas dadammaqina kennuudhaan dhaabbata ofii isaanii hundeessanii namoota 100 hedduutti lakkaa'aman akka tajaajilan dubbatu hojiin isaanii biyya keessaa qofa utuu hin ta'in biyyoota gaanfa Afrikaa adda addaa keessattillee hojjetaa jiraachuu adde su'aad nuuf ibsaniiru. Life coach yookaan leenjistummaan haala jireenyaa maal akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalu.
Life coach jechuun egaa jiruun tuni beektaa nuti mana barnoota irraa gaafa baanu mana barnoota irraa which is hard skill qabannee baana yookiin.
Barnootaan beekumsa argatan jechuudha.
Mana barnootarraa digirii qabannee yookaan whatever qabannee baana which is hard skill. Namni tokko yoo fi mahandisa ta'eetti hard skill isa barbaachisu qabatee ba'a. Ammoo yeroo ammaa kana keessattuu si anaa'uun 21st century maal barbaada soft skill barbaada.
Dandeettii dhuma uumamu waan namni qabu jechuudha.
So life skill ati kennitu kana life garaagaraa rakkinaa jiruu keessa jiru ijoolleen. Jaarraa kana keessa jirtu hubatanii akkamiin potenshaala isaanii bira ga'anii potenshaala isaanii dandeettii isaanii akkamiin beekanii baafatanii dhasaniifuu jiruun kun kophaa isatti yeroo ammaa kana keessattuu biyyoonni guddatan gaa life coach mentorship jaaniitiiti warreen si dura jiran warreen si dura hubannoo fi muuxannoo sirra qaban. Deebisanii muuxannoo fi beekumsa isaanii saniin deebisanii karaa sana deemee jiruun akkana akkasi jedhanii ija ati ilaaliniin karaa ati ilaaliniin si agarsiisanii jiruu kan ta'e akka ati tattaafattee bakka kaleessa jirturraa karaa fooyyee deemtu gochuu dhagaa.
Isinii leenjistummaa yookaan immoo life coach isa jedhu kana attamitti gara kana dhuftan?
Seenaan illeen seenaa dheertuudha barnoota qofaan miti of course inclinationni kiyya gaafa mana barnootaa baratus nama gargaaru ijoollee waan hubatiin akka isaan hubatan high school maa'u gaafan jiru even gaafan yuunivarsitiis baradhu ijoollee naagadi ijoollee waan hubatiin taa'ee akka isaan hubatan gochuudhan jaaladhan ture gaafaan ijoollee. Then achirra dhaabbaddeeni koorsiilee short koorsii kennamuutu jira biyyoota adda addaa. Ganna 15 duraan Maleeshiyaa deemee koorsii personal self help waan jedhamu kanarratti akkamiin kennaan qabu yookaan dandeettii qabu kan akkamiin hin baasa jeen koorsii biyya adda addaa deemee especially faan istiitu kanaan beekama Maleeshiyaa, Indoneeshiyaa, Hindiin deemuudhaan koorsiilee adda addaa fudhadheetiin karaa kana kan hin dhufee garuu sanqofa osoo hin ta'in anis waan hin barbaaduuf jecha kitaaba baay'een dubbisee. Asirratti kitaaba baay'ee dubbisuunis muuxannoo kan kee muuxannoo nama biraa leenjilee argattuu fi mudannoo jiruu tan ta'e keessatti si mudatu kana walirratti gudifi dabalattee you become the best teacher. Barsiisaa qofa osoo hin ta'in jiruu kee keessaa maal jedhama madda jiruu kee keessaa baha onnee kee keessaa baha.
Sirriidha fedhii namni tokko nama gargaaruudhaaf keessa isaa jireenya isaa keessa fedhiin yoo jiraate. Ogumaa jaarraa 21ffaa kana keessa jiru irratti hundaa'uudhaan immoo yookaanis immoo barnoota isa ta'uu teeknoolojiin fagaatee deemeera wanti adda addaa immoo waan achi as baasu qaba inni isa keessa namaa jiru sana fedhiin jira taanaanii isa itti bu'ee gara gadshaa jechuudha gara hojiitti fida isa kanan hubadhe ibsa keessan irraa maal barattan isin barnoonni keessan maali?
gaafa duraa kan hin baradhe fayyaadha. Gaafa jeneriikii ta'een fayyaan baradhe yaa'u piir gruuppii fi kan akkanaatu jira miti. Sanirratti hundaa'etu mana akkuma ijoollee tamiyyuu fedhuma hawaasaatii fi fedha maatiitii fi fedha piir gruuppii jala deemee fayyaan baradhe. Garuu gaafa na fargu ani fayyaarratiif arguu hin dandeenye jechuun dandeettiin koo keessi koo akkuma isin jee osoo hin deemuu anuma nama gargaaruun arga, anuma nama gorsuun arga. Then karaa sooshaal saayinsiin as deebi'e sooshooloojiin baradde ati akkuma siin jee ispeeshalii muuxannoon barbaadu kanaa fi beekumsaan barbaadu kanatti diploomaa baay'ees nan qabaa niiroolingwistiik pirogiraamingii waan jedhamus saayikooloojii haala tokkos jechuun kara hedduun deeme. Anyways dabalatuma waan naa ta'u maalitti na mana barnoota jechuun sammuu teenya waan baru malee waan sammuu teenya banee. Ati kana qabdu dandeettii qabdu akka ati baastu si godhu baree waan ani baradheen kanan qaba bakka digirii kanan qaba bara maastarsii kanan qaba jee inni tokko bakka tokkotti maqaa ifii baasee if kaayuun sin sossoosu sin guddisu akka dhuunfatti sin guddattu akka hawaasatti sin guddattu. So navigeet godhuu qabda maaliin jaaladhaa ani oolifin maal hojjatan hawaasa kiyya baay'inaan yookaan dabalataan gargaaruu danda'a jettee yoo keessa navigeet goote then you will find yourself.
Sirriidha eeyyee barumsi qofaanii akkasumatti baratanii yoo hojiirra oolu ta'e ofumaa ta'a jechuudha. Uumaan kan nu badhaase kennaa keessa keenya jiru fonqolshee baase isaan deeggaramu yoo ta'e barumsi qofti eeyyee akkuma isin jettan sirriidha. Hojii kana gaafa hojjettanii waajjira mataasaa danda'e qabamoo hojiin keessan kun gaafa hojjettan akka dhuunfaa keessaniitti hojjettu moo akkamiin hojii kana hojjettu?
Alright, gaaffii bareeda. Akka namatti hojjedha tokko akka dhuunfaatitti organizeeshina baneen hojjechaa jira magaalaa Finfinnee keessatti ofiisaan qabaa eeyyaman qabaa organizeeshinoota adda addaa maaliif organizeeshinni keessas rakkinatu jira. Warreen hojjetu kuni nama productivity kan fidus qabu nuhi miti. So hubannoon kun baay'ee akka biyyattittis hubannoo haaraa waan ta'eef organizeeshinaafis leenjiin laadhaa akkasumatti immoo dhuunfaafis leenjiin laadhaa akkasitti hojjechaa jira biyya keessatti jechuudha. Biyya alaatitti keessattuu biyyoota East Africa irratti keessattuu wanni jeef biyyoota adda addaatti laadhaa leenjii kana especially East Africa irratti garuu Kenya, Sudan, Jibuutii, Uganda, East Africa irratti akkuma waliigalatti leenjii kana kennuun hin beekama. Organizeeshinoota addunyaa irra jiran jechuun keessattuu Chaayinaa, Maleeziyaa keessatti argamaniifis akka konsultaantii ta'een hojjedhaaf.
Maqaan dhaabbata keessanii yookaan organizeeshinii keessanii maal jedhama?
Maqaan dhaabbata keeyyaa Kaffataa Training and Consultancy jedhama. Biyya keessa kan jiru kana jechuun konsultansi irratti hojjetamitire nama gorsuu fi nama kunuunsu irratti waan hojjetuu fi training and consultancy organization.
Falaasammi akkasii kuni biyya keenya keessatti waan haaraadha. Namoonni tokko tokko achi as baaniiru amma life coach consultant wanti jajjadhu wanta akkasii achi as babba'aa jira. Oguma yookaan hojii keessan kanarraa namoonni maal fayyadamu? Namoota argitanii namoonni dhufanii isin biraa fayyadaman jiru?
Leenjiini yookiin tireeningiini by the way namni keenya barnootatti akka hawaasummaatti rakkinni nuti qabnu akkuma of course akkuma Afrikaa guututtuu Ijiptii fi Saawud Afrikaa waan hin ta'in dubbisuu irratti yookaan if kunuunsuu irratti dilas maraa hin hojjennu. Istaatistiksiin dubbisuudhaa istaatistiksiin ani waan baay'eetu na hafaa ani waan barachuu qabu waan dabalataan beekuu qabutu narraa hafa jennee amanuudhaa xiqqashoo gabbu'aadha. Akkuma Afrikaatitti biyya keenya keessa immoo yoo dhufne gaafa baranne barnoonni keenya finnee jennee qadaadnee keenya bakka we already completed jennee yaan but life skill soft skill nu barbaachisa mindsetiin keenya jijjiiramuu qaba aadaan hojii keenyaa haalli nuti hojiirratti agarsiisnu productivityin keenya jijjiiramuu qaba jennee gateenyee deep inside. Gaafa hawaasa wajjin haasofitu kaka'umsa argata namni. Kaka'umsi sun garuu kaka'umsa qofa. Tireeningiin nama maaliin jaan yeroo baay'ee gaafa leenjii kennu. Leenjii jechuun qurxummii bishaan jala akka baratu gootu. Leenjii jechuun simbirroo samirra balaliitu akka bishaan daaktu gootu. Garuu waan uumamaan qabdu sana dandeettii ati qabdu san baasuudhaaf. Nama si gargaarutu si barbaachisa je'eetiin amanaan akkuma filosofiitti. So gaafa kana je'ame namni hedduun rakkina nan qaba jee diyaagunoosiif godheen dhufu beektaa kun akkuma nama mana yaalaa namni kun mana yaalaa deemuudhaaf na dhukkubaa rakkinan kabaje amanu kabamiti re akuma saniti ani wantin ani gojjechu dando kana oli humti tiyetana oli jechun hirmannan kiyi akka hawasattis kana oltahu kabaje namni amanu nama murasa especially kara hawasa kenya gafa dufnechu kiyi hawasni bira kana fam bira dubatani akka ajaibatte ojjeta jirani si dammakin sas nu dura gaban san amma mu akka fam kenya kana titiko ti amma yo amma tena ajira ka yitu market samma sina ajira afan kanan mu tanno da waje ne akini dura no mudu kan akuma ni sinje ti amma fitti amma no da bu da fitti amma no ani nan dan da dan dai sa garu a ci kurtumi amma bararu da yamto miti dan dai su but you can if kesa gadde bike mali dan dai tinti amma liki wonin hojjete karami ne wonin hojjeten guddachu dan da akal rufati tis skill knowledge desire
mutanno beegumsa fedi echu
echu namni mutanno da malewan ta kojetu nanda mutanno sun isara dufa ya hin dufa dandan da jette yalta yon danda ojette mo yaltu anto quanto efi ikoga karasin rakini to kutoko no majal akawli gadetti garu namni jijjira manager of course definitely warra jijjira man san kesa ani ganna kudashan rafu gate if he can go discover go a case say ne if he go an one man to ne if he go bare sadar kam majru kana be komsani satau galidani sinkin kabenya ni satau one bua ka buto ko fido da fero fudata it takes time if bekun if hubatun tama kan ko kana kesa samuti yetana train go de onni ko train go de I can just I have to try nan dan da garu yalun ka amere dungenya oyo kesatu dargagoni indendenyu jani if sakalani samu isaniti if sakalani osoni fi sane basakalin to konjiru akara sakalin nunjiru mirara sakalin nunjiru garu samu kenya kesa sakalitu jar ani hindandau ani bakasangahu hindandau I can't do one jo kana this is sort of it takes time iredu nama mo hinjarjara insardamna wanjarjaruf drop out him by at and then sane bo the complaining mal to dufa oh science in kunin hojjatu ukabu personal health ukabu personal development team in hojjatu jani generally generalize godani warren ha science ni jirani warren kunis mo da dammakin sa namati umu kofamale formani birahin jiru formata ala e yiro ba e gafa ati denji ken ni tefi akas kodi akana kodi jitten namota murasan amoni duguman wani kun nafayyada wani hojjete nan jujjira majani wani hojjete ni ba dai even multi million ratanis je takana warin lenjin kun jujjirte ken sani duwaranjal kabe just animatin tie mati dinas mara wa gabdu miti usuman kufu usuman kau baka kana iddo kana gahe so namoni ba yin rajujjira mani jurani si itti jujjira ma jurani si but it takes time jujjiramni wani yero fudatu
sirrida namoni attamini sin argani dargaggota satau nama gudda satau namoni gargar sa wayi barbadu ofisaniti formata fidu daddabu wayadu fit ambasu daddabu sanaf gargar sa barbadu aksesina kasimo biyota alake sa bay injira chudanda be yekenye ke sagaru injira chudi sumal attamini sin argani garake san ufunamoni
of course aniga mata ko titti marsa hawasu marati nan jira so ad muftar official paging ki yesjira page ki yesanati posting goda wan hawasa fayedu ani wan imbeku bay kom sakaran den down youtube ni stabarsati injira akasumati tiktok fi facebook ni kan dabalata garu amma akamagala finfinite tisi lenji kenina yoruba e lenji getun announce gone ti genji kenina even kamati milalu amma mali akka hawasa kenyati gargar sagahati argichan jiru namni gargar si sabar batis akuma enu barisan to komanja samura kina umtin formata fidu ndendesu ja so samura kina san umtini formata fidu ndendesu so you need a help gargar sabar batis gargana masi gargaru to sabar batisa akaga akumoni gade tigaru so to awni jiramo magara finfinne ke setin batinna so so ajira male gichun which is east africa ra kan debe jechu koti ammo ga bakka dadda titis lenjini ko pesinna magara finfinne titis magara le dadda tamma ga kuni hoji ki ye ko famiti je itina manan jechun hoji wo rota qamni dimiko nuhun dalala if it is not me then who jet in jalqab yani yoni fi ani jalqabu ba de then any to jalqaba if it is not now then when yoni fi amma mo tawbati yom jalqab ne yon sasirin kana namoni sagalet yetenes dagan worren qode fudachu barbadan hawasni kenya dambeken si san barbad hawasni kenya barnoni adadda balata ni barbad sti life skill training in nu barbad sajeni yo amenne walibira dabanne khara juru mana to kujaru hawasa kenya kana jaru bitkama lamumati jeejina man
tole kana amma fakkenya fi namota yero gorsa kennitan yo mutanno ofi kesan irada battani namota tero dubattan yero gorsitan amma namota hagamitu argama yero tokko esatto litte qabam
it depends dikin amma fakkenya fani woni fi transformation fi dubar baadi gafan lenji kenno transformation gafan fi dubar baadi fakkenya intensity turban tokkof ganama saati turbarajel kabne hanga galgala saati turbati tilinji gafa keninu tijir turban tokkof especially paradigm shift yakadu lidi fiddu tole akka bakka bakkikimtu tibar baddu tujirami irati tiyefatte kani tojettu tujira suni maximum isani na mafurta mana mafurta mi ol barbadu lenjin ken ammo akana ka usayit makaka omsu manjirami ti usteet makennitu hamma kuma sadihi even gafa millennium politikeni ne almost namu kuma kudan ka situ argama it depends akuma targeti kenya ti targeting kenya yoni fi transformational wanta ufi duwar bani nama murasa ratit ni fanne namu to ni suni fakenya business key whatever bada yo jiratan entrepreneurship yo barbadan follow gocha jo talle even kanura fudatan hinjira yachun hamma isan like nijirami te gafa risato kwenden de seje tege di lakistu you have to train yachun suuta akka inni gobulansa kunchi mugochu kabda
ade suad muktar abdalla ifsanu kenitan if maqawr dofto takenya neddu galatoma
kul copy namanna muzikati copy muzikar kuni sagale america saganta afan oromora sambata fi di batagalgala kan sini dabu kan kende se sini yesu an pokad moroda amma to mora copy kenya takun wajinin tuttanu suna fera copy kenya ra serba chaltu haile maramin egal lale lale madale hunda situ chale narjabala yes tani copy dan namanna muzika sagale america saganta afan oromora sini darbajiruda copy kana ke satti sirbotan artistota oromo tin sirbamani alattisi artistota fi sirbawani biya alati isini diyes sena mata sani ti fi sena sirbasani si darbine darbine gurasi mufna
ta romo omara undukan kabugara dadam nenu fine bo umbarabara lama pakande bine dubin bara chartera arrawani gala jarana dafa ala gala manguto payumbiya kanjetan kesa fada yuba papoti gada apotra manti hunda wasoma sinjetane formata daba samne arara wale katara pira kandarroli dikati arara wale katara pira kandarroli dikati yesene hagalu yine odamano ndaka ola ichiti wale nutumta bekno nuka rutinaka barbana daka lakmi zilachu yo jalala male barkawe nano bitu rutinaka barbana daka lakmi zilachu yo jalala male barkawe nano wale pararama inta inalama wale midwadoni wale gala amma malta daya jama malta daya jama malta daya jama wale gala amma malta daya jama wale gala amma malta daya jama Nina ba barbada da ala kisne yo jalala male barkawe na do male fararama entaina lama male fararama maltata ya jama
sirbitanu kan afari rarganeta kan saba afari yechu rashid hussein tusir fajirtan sagale america saganta fan romo
ashama assalamu alaikum bori banke engu tasi berta dalti sonne ye saati er bufi dal sasa namamati ki mugi la sasa namamati er busmala pasa adab si baba tu jinas pasa ge jipa bagala si puti el ganda vasier ge galeti paya taide melum chelatu kupup sadde do apal palatu paya na melum puke sanira ori chamaro ke payujira ashama 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 Tirati tiru wodilonu gabara tin jirena
Ashama, Ashama, Ashama. Daba shasha na ba, koko bantun dala. Ana jala chubo, orma tu si jala. Ormi morma ori, kana pansitia. Yo hamba te dolu, ana funke waya. Talesa so America yeta, ingerte so German. Ashama, 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 Ashama.
Dostota keenya qopin annaman na muzika torban kana fisnif kinde sine kanumar rawata sibotan hala dane torban dufu amma walidde binuti bakayitanuti fayata nagatula
Sagaleen America sagantaa afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.